kunya.
Fresh up from Niger Remix.
LG. Nikama seen a man, just seen a road. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa ko. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani nifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Baby, I love you too much, oh.
Too much, oh.
I know you love me too much, oh.
La, 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 la.
Too much, oh.
Kama kinereta, moyo wangu unandunda, unanpeta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi nasirika, yani kwenye tope nasirika. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Fresh out from NigerRemix.com.